Life in Jesus is a weekly program brought to you by Rwanda Victory Mission.
Ubuzima muri Yesu mitiganiro mugezweho buri cyumweru na Rwanda Victory Mission. La vie en Jésus. C'est une émission présentée chaque dimanche par Rwanda Victory Mission.
Ibiri ku isi byose mu bihimbaza Uwiteka Imana. Nagira ngo nawe uri mu buriri nubwo ukiryamye wiyoroshe ugakeya, nangwa niba ushoboye upfukame aho ngaho uri dusenge, nangwa wicare ku buriri bwawe ariko uhe Imana icyubahiro. Reka tuyisenge. Uwiteka Mana nziza, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, uri Imana yacu, uri Imana dushimira, itwugururira, ukugarira. Uyu munsi wawuguruye ngo tugushimire kandi uduhaye kubaho mu isi y'abazima. Ikuzimu ntawe ugushimirayo ariko abazima nibo bagushima. Mana, tuje imbere yawe kubw'uyu munsi bw'abakunzi bose bakurikiye ikiganiro cyo kuri Radio Dis. Tugusabye amahoro yawe n'umugisha wawe ube mu matwi yabo, umanikire mu mitima yabo, bakumvane inyota, bakumvane umurava, bashishikarire gushyira mu bikorwa ijambo ryawe. Ubongere intege kubacitse intege, bakomereze kubera ubwoko, ni mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu. Amen. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku magambo ari mu gitabo cya Luka 19. Wenda waba warahasomye nangwa se waba utahazi, ariko nagusaba kubumbura bibiliya yawe nanjye tugasomera hamwe. Guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwa Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha. Nuko abantu bari benshi kandi ari mugufi, ariruka ajya imbere, yurira igiti ngo amurebe, kuko yari agiye kunyura muri iyo nzira. Kamengarukiye aho ngaho. Hari umugabo witwa Zakayo, nk'uko mubyumvishije. Zakayo yari umukoresha w'ikoro, Zakayo yari umugabo w'umutunzi, ntacyo yari akennye mu mateka ye. Ariko yumvishe inkuru y'umwami Yesu imurya hano, yifuza kureba Yesu uko asa, yifuza kureba Yesu uko ameze, niyumva nawe amashyushyu y'ibyo bajya bamuvugaho, amateka ya Yesu yarahambaye. Ariko ngo agerageje kugira ngo nibura abyige abantu, asanga atari bumubone ari hahandi, ni mugufi kandi abantu ni benshi. Ngo arirukanka yigira inama, yurira igiti ajya kureba Yesu nanyuraho aze kumubona. Murongo wa gatanu, Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi bikwiriye kugera iwawe. Nuko aruruka ashimira. Zakayo yururutse mu giti kubera ko Yesu yari abimubwiye. Yururuka mu giti afite ubwoba bw'umuntu uhageze akararama akamureba. Yururuka mu giti afite impungenge ukuntu agiye kuvugana n'uwo mugabo abantu bajya bavuga bagatangarira. Yururuka afite ubwoba kuko ibyaha bye byahise byishyira imbere ye, ahita abibona ako kanya. Bimutera ubwoba n'ijambo ari bubumburire imbere ye, yamanutse atiti. Ariko wibuke ko yagiye afite imbaraga n'umuvuduko. Aha nagira ngo nibandeho gatoya ukuntu Yesu areba kure kandi amenya ibyacu. Yesu yaturutse aho yaturuka ngo Yeriko ari majya i Yerusalemu. Abantu bose bamuri imbere bahimbaza, baririmba, bashimira Ihoraho, bavuga ati Hoziyana, arahiriwe. Bagenda baririmba bishimiye yuko agiye kubakorera ibitangaza. Ariko ahageze abamucurangiraga, abamuririmbiraga bose ntiyongeye kubitaho, ntiyongeye kubareba, ntiyongeye kumva ibyabo. Yahise ahagarara kuko yamenye ko Zakayo yari anyoterewe kumubona. Yari afite inzara, yari umwe mu bari bafite agahinda, nubwo yari atunze ariko yari aremerewe. Yesu ngo ahageze arambwira ati, Zakayo ururuka vuba. araramareba hejuru aturuka Zakayo aruruka aramubwira ati birakwiriye ko uyu munsi ndari wawe urugendo yaruparikiye aho ngaho gahunda ze zahagarariye aho ngaho ahita akomeza kwa Zakayo abantu batangazwa na Yesu gahunda z'ukuntu zihindukaho ese ko wari wafashe urugendo ugiye Yerusalemu uyu mugabo aguhagaritse ati bagerageza kumugira inama arabwiye ati uyu nawe ni umwe mu muryango wa Dawidi ngo Zakayo yumva urubanza rumukomanze yikubita mu gituza aravuga ati databuja ndakwinginze niba nariye umuntu wese niba narahemukiye umuntu wese ndakwinginze ndamuri hakane ariko ibyaha byanjye n'amateka yanjye ankurwe imana iguha umugisha iri ni ijambo rije mu mutima wawe umunsi wa none ndenda kuvuga ko turi isanduku y'isezerano isanduku y'isezerano imana ni ituro tubizi mu isezerano rya kera imana iturana n'ubwoko bwayo cyane cyane ba isirayeli isanduku bararifataga bakarishyira imbere bakaririmbira rigakora ibitangaza iyo isanduku ryajyaga imbere yabo babonaga ukuboko kw'imana ndetse bagatsinda iyo hari intambara zigashira haba hari ababahagurukiye bagaceceka haba hari indwara zahagurutse zigahita zikira haba hari inzara yateye igahita yamuka bitewe n'uko isanduku y'uwiteka yabaga iri imbere yabo ariko iyo usomye muri Yeremiya 31 umurongo wa 31 hakavuga ngo iminsi izaza ni ko Uwiteka nyiringabo avuga ubwo zasezerana isezerano rishya n'inzu ritari isezerano nasezeranye n'abasogokuruza ariko isezerano nsezerana namwe ni iryo nandika mu nkingi y'imitima yanyu kugira ngo muyitekereze ku manywa na nijoro mukunde mubeho iri sezerano rero ni ryo ryahindutse isanduku y'isezerano muri twebwe izindi jambo rikavuga ngo ijuru n'intebe yanjye n'isi n'intebe y'irenge byanjye muzubaka iyihe nzu jyewe Uwiteka nakwinjiramo ngo nimukingure imitima yanyu ninjire muri mwebwe mbahesha amahoro mbabere imana namwe mugubwe neza iyo mana rero hakongera akavuga ngo uwo mwana azitwa Imanueli Imanueli imana iri kumwe natwe ntabwo iri kumwe natwe hanze ntabwo ukinga urupango ngo irari hanze ibiri kumwe nawe no mu cyumba cyawe no mu mubiri wawe ndagira ngo rero nkumenyeshe ngo kuva kuri icyo gihe ubwami bw'imana buratwaranijwe Zakariya niko yavuze rero ndagira ngo ubwire ngo iri jambo rya Zakayo umukoresha w'ikoro we yaribwiye aravuga ati biramaze uko biri kose ndi umunyabyaha ndabizi biramaze uko biri kose n'imirimo nkora n'abantu niho yishimira ariko icyo nzi ni kimwe Uwiteka Imana intiza kanya nanjye ndebe Yesu ntabwo yari azi umugambi wa Yesu ntabwo yari azi Yesu uko ari bumurebe ntabwo yari uriye kuko yari azi ko ateye ubwoba ariko maze kumubona avuga ko byifatamo amanuka ahinda umushyitsi ambwira ati kuva uyu munsi mbabarirwa ibyaha byanjye niba hari uwo nanyaze muri he kane ariko ibyaha byanjye bivurwa Yesu ambwira ati agakiza kaje muri uru rugo arinjira aramuzimana arishima akora ibitangaza ndagira ngo rero nkubwire kuri iryo jambo kuba isanduku ry'isezerano ntibisobanura yuko ugenda wikoreye umutwaro ukumva imana yakuremereye oya ntibisobanura kuba isanduku ry'isezerano hari ikintu ugomba guhora wikoreye ku mutwe ngo bigaragaze yuko wikoreye imana oya ntabwo igihekwa mu ngobyi ntabwo bigaragaze yuko ugendana n'imana ngo ugende wambaye imyenda iranga yuko uri bene imana nangwa si uri umwana w'imana oya imana biravuga ngo abaramya data umugore w'umusamariya aramubajije amubwira ati data buja ndabizi ko uri umuyuda nkaba umusamariya ariko se twahurira he ko imana bayiramiriza mu buyuda aramubwira ati uyu mugore ndabyemera ariko igihe kirageze ko abaramya data azajya muramya mu kuri no mu mwuka mu kuri no mu mwuka aho ngaho rero niryo jambo ryinji tugarutse uko Yesu yabwiye intumwa yarabwiye ati nyamuna ndagira ngo mbibutse ko mwari ab'isi data arabamo nabakuye mu isi ariko ngiye kubasiga mu isi ariko ntimugire ubwoba aho ngiye nzaba ndi kumwe nawe azaba ari kumwe nawe ate azaba atuye muri wowe ate nzaba ndi kumwe namwe kuko njyewe ndi muri data namwe mukaba muri njye bisobanura ngo dukubiye muri data kandi duri muri Yesu imbere muri makeya twarahetswe natwe ubwacu nubwo turi isano kuri isezerano ariko natwe ubwacu turahetswe turi mu ngobyi y'Uwiteka ndagira ngo ubwire ngo isanduku y'isezerano riri imbere yawe, ibitero bihaguruka byose, indwara zihaguruka zose, hagurutse ibendera, hagurutse isanduku y'isezerano, uvuga uti Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sizakira. Uhagurutse isanduku y'isezerano, uvuga uti Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, ninde mubisha wanjye. Uhagurutse isanduku y'isezerano, uvuga uti mu izina rya Yesu, imibyimba y'inkoni yamukubiswe ninkiza ubumuga bwanjye. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka we, uri Imana yanjye. Dawudi yabwiye Goliyati ambwira ati ntera y'icumu n'urunyama nguteye mu izina ry'Uwiteka umwami Imana irakungabiza umunsi. Nawe ubwire Satani uti Uwiteka arakungabiza, ndagutsinda kandi ndakwambura ubutware waruze. Ndi muzima mu izina rya Yesu umpa imbaraga, ni umutsinzi no kurushaho kubwo uwankunze. Icyo gihe ubu uri imbere mu isanduku ry'isezerano, ndagira ngo nguhe amagambo yo kurwanisha kandi ugatsinda. Bibiliya ivuga ngo ntiturwana n'abafite umubiri n'amaraso, turwana n'imyuka. Imyuka utabona ariko ihari, imbaraga zikirana nawe ariko utazifataho, ariko zo zagufata, ariko tuzitsindisha ijambo. Kuko Bibiliya ivuga ngo amavi yose azapfukamira Imana, indimi zose zizatura ko ari umwami. Niba amavi yose yamupfukamira, n'ibihumeka byose bizamuranwa, n'igifite umubiri cyose kizamupfukamira kuko ari umwami, nta cyaje kubwa impanuka. N'iyo myuka rero ari iy'abapfuye, ari imbaraga z'ikijima, ari iya Satani, nawe ubwe azi aho yaturutse. Nayo mpamvu ahindura umushyitsi iryo jambo ry'Uwiteka. Haravuze rero ngo aruhuka, amanuka ahinda umushyitsi, aramubwira ati mbabariye, mbabarira, buri wese ndamurihakane. Bisobanura ngo yari amaze kumeneka umutima we, yari amaze kwakira isanduku ry'isezerano, yari amaze guca bugufi kubw'isezerano, yari amaze kwemera yuko umwami w'amahoro ari we mbaraga ze, yari amaze guhindurwa muri we, abona yuko agakiza ari zo nkomezi. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe, wowe uri aho ngaho ku buriri, wowe uri mukoropa, wowe uri muteka breakfast, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ni umwami w'ubugingo bwawe. Buri wese agira iherezo rye, buri wese agira manda ye, buri wese agira uko abyuka n'uko aramuka, ariko uko araye nijoro sikuramutse. Hari abaraye murwaye urembye cyane ariko burakeye urumva imbaraga zamanutse. Hari abandi mutasinziriye bitewe n'uko nta bitotsi wagize ijoro ryose ryaguhunze, wibaze byimukiye he ko hawe gusinzira ijoro ry'abasinzira. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka umwami Imana yawe umutabaje yawutabara. Ndakubwira ko Yesu areba kure, areba ibihishe, areba n'akababaro k'umutima, areba n'ibyo twibwira, azi n'ibyo dutunze, azi n'ibyo ukeneye kugeraho. Niyo mpamvu yarebye Zakayo aramumenye, ageze munsi y'igiti ntabwo yarebye abantu, ntabwo yarebye rubanda nyamwinshi, ahubwo yarebye umwe gusa w'ingenzi. Arararama aramureba, agakiza kari iruhande rwawe, agakiza kari aho ngaho buri. Niyo mpamvu igisubizo cyawe ntikiri kure, uzi icyo kigusaba, raramurebe hejuru uvuga uti mwami Imana, nabishobora ntutashoboza, nabikora ntutanyoboye, nyoboza umwuka wawe ne kuyobora, nyigisha inzira yawe kugira ngo ubwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, mpembura kugira ngo mpemburwe, mpembure n'abandi, subizamo intege kugira ngo nanjye nkomere, unyongerere imyaka kugira ngo nanjye nyigushimire. Icyo gihe uba ufite icyo ubwiye Imana. Duhagarare mu ijambo, dutabaze Uwiteka aradutabara. Ijambo riravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye, iby'amatwi atarumva, iby'amaso atarigera abona. Uwiteka abibikiye abakunzi be, uyu ni umunsi wawe, ni umunsi wo guhitamo kwawe, ni umunsi wo kwegera Imana. Nk'uko Zakayo yahisemo amujyana mu nzu atari yabyiteguye, amujyana iwe aramugaburira atari yamutekeye. N'ejo he n'igihe umuntu akubwiye ati ndaje, ntabwo nari mwiteguye, kubera iki? Uhagaritse umutima kuri mutekere, uhagaritse umutima yuko uri bugiye mu guhibikana. Bajeti ye ntabwo yari iriho, none ngo telefoni ikwaje, umbabarire uzaze mu cyumweru gitaha. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yaza nta kintu agusaba, kuko iyo niyo ageze mu nzu iwawe biratubuka, ibyari bikeya arabitubura, ibyari byakwihejeje asiga impinduka nshya mu rugo rwawe. Zakayo baricara ku meza, abantu baritotomba bati uwamubwira uwo muntu wicaranye uwo ari we, ese uwo muntu wagiye gukora ibitangaza ayobe yuko Zakayo ari umukoresha w'ikoro, ayobe yuko ari umunyabyaha, ayobe yuko twaza abantu igitugu, ayobe yuko abantu yabariye ibyabo byose, none yicaranye nawe. Zakayo nubwo yari amerewe nabi, Yesu ntiyamunenze, ntabwo yamutaye hanze. Bisobanura ngo nawe ukuri Yesu aragushaka ukuze. ukuremerewe kose mutima wawe ukomeze kose akababaro ufite kose intambara ufite muri wowe Yesu aragukunda ukuri aravuga ngo ngwino ukuri nimuze tujye inama Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga ibyahagiye naho byatukura arabyeza arabihindura bise na shirenge bise n'urubura kuko ari Imana y'urukundo muri Yeremiya ho haravuga ngo nakunyuzeho wivuruguta mwivata utagira kibabarira nyamuna iyo tuvuga tubwiriza ubutumwa hari igihe ibyo mvuga wewe byaba bidafite akamaro kuri wowe ariko hari uwo bigiye gukorera hari n'uwo bigiye komora hari n'uwo bigiye kuvura hari n'uwo bigiye gushyira ku murongo muri uyu mwanya wowe ureba ko bitakurora ntubyiteho cyane ariko wowe uwo bireba ndakwingingira mu izina rya Yesu akira imbaraga z'ubuzima umunsi wa none ejo wawunyuze muhangayitse ejo hatambutse warariraga ariko uyu munsi izuba uko rirashe Uwiteka arasa umutima wawe Uwiteka aje kugukiza akababaro wararanye uyu munsi niwo guseka uyu munsi ni umunezero uyu munsi ni uwo gusubirizwamo ni umunsi w'ihumure Imana irakubwira ngo ururuka gusa ururuka uve aho ngaho wari wimanitse bamwe mwendaga kwimanika mu bugozi bwo kuva ku isi abandi mwishakiraga inzira ikunyereza y'ubusamo uve muri iki gihugu abandi mwashakishaga inzira ikunyereza ugahunga abantu ugapfa ukumva ko urupfu rukurutiye kubaho ariko nagira ngo mubwire ngo nyamunaho wari uri aho ngaho ibibazo byari kugeza mu ijosi nta mutabazi n'umwe wari ufite watinyaga no kugisha abantu inama watinya no kwivuguriwe nta n'ukeneye wenda no kukumenya ariko nagira ngo mubwire ngo arahari ubukeneye niwe Yesu Kristo umutabaza wese aratabara umuhungiraho wese ntakozwe isoni umushaka wese aramubona nanjye ndagira nkubwire Zakayo yagiriye ubuntu mu kubyigana hari ka efuru ukoresha hari akantu ukoresha gatoya kugira ngo nawe Imana ibone yuko ufite inzara n'inyota biravuga ngo shakwa n'abashaka ndetse abashaka n'umwite barambona ubwo si utagize inyota ngo nahaguruke nawe utere intambwe Imana uzahurira hehe nayo iguhaye umwuka w'abazima iguhaye gushima iguhaye guhumeka iguhaye gukora ukageza ku nshingano zawe bamwe bahaye gukora abandi bahaye kubyara abandi bahaye kubaka wibuke yuko ababyaye hari n'ababuze urubyaro wibuke yuko abasenze Mana ndakwinginze nyubakira n'uyu munsi bakiri maze gukodesha wowe Mana ikabikugira ubu ndagusabye ngo Imana ikwibuke ntiwibaze yuko nubwo Imana yaba yaratinze kugusubiza ngo wibaze ko Imana yaba yaragushyize ku ruhande muri kumwe n'Imana y'ihumure n'Imana y'umugisha abayitabaza bose barayibona reka rero nkuremo umutima nkubwira ngo Zakayo uyu nguyu uko yamanutse agafata ibyo akavuga ati ndashubije ibyo nanyaze ibyo najyanye bidakwiriye ibyo nahuguje byose Uwiteka abimparira Mana ubimbabaze Mana unyibuke Mana umpumurize Mana ufate umutima wanjye ongera uwashyire mu biganza byawe n'ukuri icyo gihe yasubiye mu ngobyi ya yindi ya Eden kubera kwatura ku mutima we umuntu yizeza umutima we akabayigwaho gukirana akanwa niko watuza ugahabwa agakiza iyo uvuze uti Yesu mu mutima wanjye niho mushaka ndakunyotewe ngwino usanga aba yiteguye kuza kuko bivuga ngo uzatabaza izina ry'Uwiteka wese azakizwa yaduhaye Yesu kugira ngo n'umutabaza
murakoze gukurikirana ikiganiro ubuzima muri Yesu mushobora no gusura urubuga rwacu rwa internet kuri www.rwandavictorymission.org cyangwa se mukatwandikira kuri rwandavictorymission@yahoo.com
Thank you for listening to Life in Jesus program. Please visit our website at www.rwandavictorymission.org or write to us at rwandavictorymission@yahoo.com. Please remember, Jesus loves you and he cares for you. Bye-bye.